Ejali. Ndibonile apha asikhendi tendingeni banda bonbay. Komi pako ehlukahlukile apha ke kodwa asikho apho but kona is different. Tes got candy jongba. Hey khona bamanzi khona bamile khona is BBL khona is Zamayo. Ndiyazibala kodwa ke. Andizanga apho uzothetha for a long time. Zisani podium nje ndizothi Go visit it. This is a room and a man. It's a good. Go visit it. Go back to the lecture. Did you? Go visit it. Did you? Go visit it. Go visit it. Bakhona abo abazoba nengxaki ngale nto endithe ukuba ndibeka apha. Ndingumntu ke mna othandayo bo ukuthetha nje for a long time kodwa okwangoku nje ndithanda ukuthetha inyani. Ngoba kukhona 1, 2, 3 kukhona ABC so napha emuva kutsho uba asifani. Ndisazophinda phaa ndithi kunina khona abamanzi khona abamile khona ababezi BBL. Nami kodwa ndiyazibala. The best.